bona nami sengowami. Iphutha liyenzeka, bengithi ngiyamdlalisa nje, wavela wakhumuza enhlizweni yami, ngabona nami sengowami. It may have been a mistake, but it's a chance that I'm gonna take. Sale so all of my kelwa, all of my kelwa ne.
Nami ngimthandile, akavela sithathe sonke. Nami ngimthandile, akavela shade sonke.
Song.